Yeah.
What?
Mana? Aye.
Water.
Aye.
Murder.
Pasi ama katu. Pasi ama katu.
Mbak. Uku ni moto kama pasi ama katu.
Mkoni moja enya nataka unja mwenye wendo mengiza mikono kwenye toja. Anataka nyesplo karura kama soja. Anadai hiyo lungula na anengoja. Mkoni moja enya nataka unja mwenye wendo mengiza mikono kwenye toja. Anataka nyesplo karura kama soja. Anadai hiyo lungula na anengoja. Magyaldem, fine galdem, bila mandem. Waje get pass unauliza galdem. Aje
best tukikata best tuko macrom na ndani kume chrome na wa control na captain morgan mimi mzing ni kinyoku black label slick link make sure nika fine tune hapa nataka yule mwenye mekatinki slick link make sure kana bubble fiti gun fi proper kadoling mina day to my kisses and only to keep match to my outfits overseas tuki watch to my movie dates tukicheza to my pillow fights painting akavunja gilbis bila option kabidi akunywa mikis kani bale sunajua ni ataska tuko makonyolo yani tuko makonyagi.
Pasi ya maka, pasi ya maka, uku ni moto kama pasi ya maka. Pasi ya maka, waleti walimbuwe waleti. Pasupa yu waleti.